If you have no Bible, of course, we've provided the passage in English and Swahili on your bulletin.
Kama una Biblia, kuna nakala ambayo kila mmoja wetu amepewa.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mungu.
For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives his name, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Holy Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.
Kitabu cha Efeso sura ya 3 kuanzia aya ya 14 hadi 21. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa binguni na wa duniani unaitwa. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina.
Amen. Please allow me to pray for the word this morning. Our Heavenly Father, we just come before you, Lord, understanding that we are but sinners in need of grace, understanding that we have so little knowledge when it comes to the things of your truth and of your love. And so, Lord, as we approach this passage in Ephesians chapter 3, these words written through the pen of Paul by the inspiration of your Holy Spirit, that you would enlighten our minds and our hearts to understand what you would have us to understand this morning, Lord, and that you would penetrate our hearts so deep with your truth that that your truth would be manifested in our lives with that which we do and say and think. And so, Lord, we ask all of this in your precious Son's name, Jesus Christ. Amen.
Amen.
Last week, of course, we looked into the previous verses here. We were looking into verse 8 through 13 of chapter 3.
Juma lililopita ama Jumapili katika ibada tuliangazia kuanzia aya ya 8 hadi 13 katika sura ya 13.
And part of what we saw there was how this mystery of Christ that Paul has been talking about, how that mystery of Christ affected Paul.
Na tuliweza kuona vile ambavyo siri ambaye ni Mwenyezi Mungu akijifunua kwake ambaye ni mtume Paulo iliweza kumletea ushawishi katika maisha yake.
It made Paul humble.
Ilimfanya akanyenyekea.
And it gave Paul a great awe.
Ilimfanya akakuwa na hofu mbele ya Mwenyezi Mungu.
For the life that he was graciously given in Christ Jesus.
Kwa sababu ya maisha ama uzima ambaye alipewa kulingana na neema ya Yesu Kristo.
And Paul did not look at his circumstances in the world in order to determine whether or not he had the riches of Christ.
Na yeye mtume Paulo hakuangalia hali ambayo alikuwa anaishi katika ulimwengu huu ili kuweza kuona ama kujua utajiri ambao unatokana na fadhili za Mwenyezi Mungu.
But rather, Paul rejoiced in his sufferings for the sake of God's church.
Na yeye alifurahia katika hali yake ngumu ili kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu.
We also saw how the mystery of Christ affects heavenly beings.
Na pia tukaona vile ambavyo siri ya Mwenyezi Mungu inashawishi vitu vya kimungu.
As the apostle Peter wrote,
vile ambavyo mtume Paulo Petero aliweza kusema,
the gospel includes things into which angels long to look.
Ya kwamba injili pia ni sehemu ambayo vitu vya ulimwe vya mbinguni kwa mfano malaika zinatamani.
They are affected by the mystery of Christ.
Ya kwamba viumbe vyote vikiwemo malaika pia vinashawishika na nafasi ya siri ya Yesu Kristo.
But not only Paul and not only heavenly beings, but believers, God willing, each of you.
Na sio tu mtume Paulo peke yake ama malaika, lakini wote ambao ni waumini.
Are also affected.
Wote walikuwa na nafasi ya kushawishika na neno la Mwenyezi Mungu.
In Christ.
Na yote inawezekana ndani ya Kristo.
Rebellious sinners are reconciled to God.
Wale ambao ni waasi, wale ambao wanamkaidi Mwenyezi Mungu, wanarejeshwa pamoja na Mwenyezi Mungu.
There is no greater gift in the world.
Hakuna kipaji kikuu kuliko hiyo nafasi.
And beloved, if we get a hold of this in our minds and our hearts to understand there really is no greater gift than to be reconciled with the creator of the universe.
Kama wapendwa, kama unaweza kupata nafasi na kuwa na hiyo dhamira katika mawazo yako ya kwamba hakuna kipaji kikuu kuliko ile nafasi ya kurejeshwa pamoja na Mwenyezi Mungu kupitia kwa Yesu Kristo,
then we will have a joy and a peace that goes beyond all understanding.
Unaweza kuwa na ile utulivu na amani na pendo ambayo sisi wenyewe hatuwezi fahamu.
No matter what our circumstances are here in this life we are living in this fallen world.
Niaye inategemea hata itegemei nafasi ama hali ama maisha ambayo unaishi katika ulimwengu ambao tuko sasa.
There really is nothing that the world has to offer us that is greater than the riches found in Christ Jesus.
Kumbuka kwamba hakuna kitu katika ulimwengu ambaye Mungu ameumba ambaye unaweza pata ambaye inaweza shinda wingi wa fadhili wa Mwenyezi Mungu.
There's nothing close.
Hakuna chochote ambacho kinakaribia.
To the privilege of being reconciled to God.
Kuliko ile faida ambayo unaweza ama manufaa ambayo unaweza pata kukua karibu na Mwenyezi Mungu.
Being adopted as sons and daughters of the Almighty God.
Kuliko ile nafasi ya kuhalalishwa ama kupata kibali kuitwa mtoto wa Mwenyezi Mungu.
And the mystery of Christ also affects unbelievers.
Na pia tulisoma ya kwamba ile nafasi ama siri ya Yesu Kristo inashawishi pia wale ambao wamekosa ama wamekosa kumtii Mwenyezi Mungu.
Try as they may.
Hata kama utajaribu kwa njia yoyote.
They cannot get away from the truth.
Hakuna kati yetu anayeepukana na ukweli.
That they are God's creatures living in God's world.
Ya kwamba sisi wote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na tunaishi katika ulimwengu wake.
And they are in rebellion against God.
Na dhamira inatuambia kwamba sisi tunamuasi Mwenyezi Mungu.
They are on the path which leads to eternal destruction.
Ya kwamba sisi ambao ni waasi tumeshika ile njia ambayo itatuelekeza katika nafasi ya kuangamia.
They are in need of a savior.
Na wote wanahitaji Mwokozi.
And God has provided the very savior that they need, the Lord Jesus Christ.
Na Mungu ametupatia Mwokozi ambaye tunahitaji katika maisha yetu.
Now this morning we have come to the second part of chapter 3.
Na leo tunaangazia sehemu ya pili katika sura ya 3 ya kitabu cha Efeso.
And what we have here is a very important prayer from the apostle Paul.
Na katika hii nafasi ya pili katika sura ya 3 tunapata kwamba ni ombi ambaye ni maalum kutoka kwa mtume Paulo.
In fact, I would argue apart from the prayer in which Jesus taught us that we call the Lord's Prayer,
ya kwamba mimi hata mimi katika nafasi yangu naweza sema ya kwamba kano na ile ombi ambayo Yesu alitufunza kumwambia ambaye ni sala ya Bwana,
apart from the Lord's Prayer, this prayer that we have of the apostle Paul recorded for us in Ephesians chapter 3 is the most important prayer in all of the Bible.
Ya kwamba kano na ile sala ya Bwana, hii ombi ambayo mtume Paulo anatuambia siku ya leo katika kitabu cha Efeso sura ya 3 ni ya maana sana.
And so my prayer this morning is that you pay very close attention to what Paul is praying.
Ombi langu siku ya leo ni kwamba kila mtu amakinike na kuweza kusikiza na kuelewa ombi la mtume Paulo.
Now this text dictates that I take a different approach to this sermon than probably what you're used to seeing me do.
Na siku ya leo fungu la leo linanielekeza kwamba ni kwetu tofauti kuliko vile ambavyo inakuwa kawaida.
Usually you will see me take a passage and then isolate the three or the four perhaps main points that God is making in the text and explaining each of those points.
Kawaida yangu mwa nachukua hivi naweza chukua fungo na nigawanyishe katika nafasi ya aya tofauti na niwaelezee ili kulingana na vile ambavyo utaratibu ambao Mungu anataka.
But I never want to impose a system onto the text, onto God's word that says every sermon has to be preached this way.
Lakini yeye hataki kulazimisha kwamba kila wakati ibada lazima ielekezwe kwa njia fulani.
In all honesty, if we do this right, it is the text that determines how we preach it. It is not we who determine how we preach the text.
Kwa njia ya ukweli vile ambavyo maandiko inasema ni kwamba ile aya ambayo tunasoma ama fungu ambayo tunasoma ndiye inafaa kutuelekeza jinsi tunatakana kumwabudu na kuelekeza ibada, sio vile ambavyo sisi wenyewe tunapanga.
And so in the case of Ephesians chapter 3 verse 14 to 21.
Na kwa hivyo katika nafasi ya kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari aya 14 hadi 21,
the Holy Spirit through the Apostle Paul is doing more than making three or four main points.
Na kazi ya Roho Mtakatifu inamwezesha kutoa vidokezo zaidi ya 3 ama 4.
There is a lot going on in these verses that Paul has penned.
Kuna mambo mengi ambayo inapatikana katika hizi aya ambayo yule mtume Paulo ameweza kuandika.
And as I mentioned, this is a prayer.
Na vile ambavyo nimesema hapo awali ni kwamba hii ni ombi.
And so I believe it demands that we look at it a bit differently than we would other passages of scripture.
Kwa sababu ni ombi kutoka kwa mtume Paulo kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwa niaba ya Efeso lazima tuiangalie kwa njia tofauti.
And so when I'm doing this morning is making several observations.
Na kwa hivyo mambo mengi ambayo nafanya siku ya leo ni kutoa mtazamo wangu katika hizi haya kwa njia tofauti.
So please do your best to follow along.
Na kwa hivyo tuwe makini tuweze kufuatilia.
The first observation is that this prayer was for a specific reason.
Na tunaambiwa kwamba hii ombi ilikuwa na sababu maalum.
I mean, that's why Paul starts off in verse 14 with the phrase for this reason.
Ndio maana anaanza kwa kusema kwamba kwa hii sababu.
Now the reason, what he's referring to when he says for this reason,
wakati anasema kwa sababu hii, aje anamaanisha nini?
He's referring back to the eternal plan of God and the life of the Christian believer, which he has been discussing starting way back in the beginning of chapter 2.
Yeye anaangazia mpango wa Mwenyezi Mungu wa milele, na pia na zaidi anaangazia maisha ya Mkristo katika nafasi ya Mwenyezi Mungu vile ambavyo ameelekeza katika mlango wa pili wa kitabu cha Efeso.
And going all the way up to verse 13 of chapter 3.
Na akiendelea hadi anafika katika aya ya 13 sura ya 3 ya kitabu cha Efeso.
So when Paul says for this reason,
wakati anaposema kwamba kwa hii sababu,
the reason that he is talking about,
hii sababu ambayo anazungumzia,
is God's great salvation of his elect.
Ni ile ukuu wa wokovu wake kwa wale ambao amechagua.
And the birth of the New Testament church.
Na ile kuzaliwa katika kanisa katika agano jipya.
Which God has wrought, God has worked through the life and the suffering and the resurrection of Jesus Christ.
Ambaye Mungu ameumba, ametengeneza, amepanga kulingana na maisha ya Yesu Kristo, mateso ya Yesu Kristo, kufa kwake msalabani na kufufuka kwake.
God has planned the salvation of his elect.
Mungu alipanga wokovu wa wale ambao ni watauwa wake.
And God has worked out that salvation through the Lord Jesus Christ.
Na Mungu aliwezesha mipango yake yote ndani ya mwana wake pekee ambaye ni Yesu Kristo.
There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.
Hakuna jina lingine kati ya wale ambao wanaishi katika inchi ama mbingu ambao amepewa ambaye anaweza leta wokovu ila lile jina la Yesu Kristo peke yake.
That's what Paul focuses on, chapter 2 verse 1 through verse 10.
Ya haya ni maneno ambayo mtume Paulo anaangazia katika kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 10.
There is nothing greater than this.
Hakuna kitu kikuu kuliko ukweli huu.
And the work that God has started, he will complete it.
Kumbuka kwamba yote ambayo Mungu anaanzisha huwa anatamatisha.
God is still today.
Mungu yuko kati hadi leo.
2000 years after the death and the resurrection of Jesus Christ.
Karne 20 baada ya kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo.
God is still saving his elect.
Mungu anaponya na anaokoa wale walio wake.
Through the Lord Jesus Christ.
Na kupitia kwa njia pekee ambayo ni Yesu Kristo.
And he will continue to do so until every one of his children is saved.
Ataendelea kutenda vile hadi wote ambao ni wake aliwachagua kabla msingi wa ulimwengu waokolewe.
All that the Father has given Jesus will come.
Wote ambao Yesu amepewa na Mwenyezi Mungu yatatendeka.
And through Jesus,
na kupitia kwa Yesu Kristo,
God has given birth to the church.
Kanisa imeweza kuzaliwa.
That is the new body of believers which God is building even today.
Ni nafasi ya wale wa Kristo viumbe vipya ambao Mungu anatengeneza.
And that's what Paul is talking about from chapter 2 verse 11 up until our text today here in chapter 3.
And haya ni maneno ambayo mtume Paulo anazungumzia kuanzia aya ya 11 sura ya 2 hadi leo ambayo tunaanzia aya ya 14 sura ya 3.
And so Paul says it is for this reason.
Ndio maana anasema ni kwa sababu hii
that he prays the prayer that is about to come.
Ndio maana anaomba ombi ambaye anaomba tunaenda kutarajia kuipokea hivi leo.
Another point of observation.
Kuna jambo lingine ambalo tunaweza angazia.
The prayer drove Paul to his knees.
Ilimuelekeza mtume Paulo katika nafasi ya kunyenyekea.
This prayer was so important.
Ombi hii ilikuwa ya maana sana.
It was so important to Paul that it drove him to his knees.
Ombi ambayo alikuwa anaelekeza kwa Mwenyezi Mungu ilikuwa ya maana sana ikamfanya akapiga magoti.
He says, for this reason I bow my knees before the Father, verse 14.
Ndio maana katika aya ya 14 anasema kwa hiyo mnampigia Baba magoti.
This bowing to his knees is a sign of desperate need.
Ile hali ya mtume Paulo kuweza kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu ni kuonesha kwamba ananyenyekea na anahitaji kuu sana.
People who do not need something do not bow to their knees.
Wale watu ambao hawahitaji jambo fulani katika maisha yao hawana nafasi ya kusujudu.
This shows that Paul is completely dependent upon God.
Hii hali ya kuweza kusujudu ama kupiga magoti ama kuangazia chini akizungumza na Mwenyezi Mungu inaonesha kwamba anamhitaji Mungu katika maisha yake.
Paul understands in his own power he can do nothing that which is good.
Mtume Paulo anafahamu katika uwezo na nguvu zake hakuna lolote ambalo anaweza tena ambalo ni nzuri ama njema.
He totally depends on God, and Paul is recognizing that in the fact that he would bow to his knees.
Kwa yote anamtegemea Mwenyezi Mungu na hiyo hali inaonekana wakati anapopiga magoti mbele ya Mungu.
He knows that the things that he is praying for cannot be done in his own power.
Na anafahamu yote ambayo anaomba haiwezi tendeka kwa nguvu zake mwenyewe.
But only in the power of God according to God's will.
Na yote inategemea uwezo wa Mwenyezi Mungu ndani ya kusudi na nia yake.
It shows a reverence.
Hiyo inaonyesha hali ya kumheshimu Mungu katika nafasi kuu, kumhofia kwa sababu ni kiumbe cha maana.
Paul reveres God and understands his great, or at least something about his great power.
Mtume Paulo anafahamu Mungu, anamuelewa Mungu na anajua kwamba Mungu ni mkuu na anatenda mema.
Paul at least understands something about who God is.
Na kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine anafahamu Mungu ni nani na kazi ambayo anatenda katika maisha yake.
And it drives him to his knees.
Ndio maana inamuelekeza anapiga magoti mbele yake.
It shows that Paul is humble before God.
Inaonyesha kwamba amenyenyekea, amevunjika mbele ya Mungu.
Not attempting to demand anything of the Lord.
Hakuna kwa njia yoyote ambayo analazimisha kupata chochote kwa Mwenyezi Mungu.
Bowing down was an outward display of what was in Paul's heart.
Ile hali ya kunyenyekea, kupiga magoti ilikuwa inaonyesha nini kilicho moyoni mwake.
The Pastor Charles Spurgeon said this.
Yule ambaye ni msomi dini mchungaji Spurgeon anasema hivi.
Oh, for a spirit that bows always before the sovereignty of God.
Ni vizuri kwa yule roho ama mtu ambaye ananyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu.
That is what we should desire.
Hiyo nitamanio ambaye ni Mkristo wa kweli anafaa kuwa nayo katika maisha yake.
You know, if we're honest with ourselves, we can be what we call hard-headed.
Mara nyingi tunajua kama sisi ni watu wa moyo migumu, tunapenda kufanya kukuasi Mwenyezi Mungu.
We can be puffed up with pride.
Tunapenda kujigamba, tuna kiburi.
Thinking that we will do things in our own power.
Tukidhania kwamba tuna uwezo wa kutenda yote.
And yet, if we're honest with ourselves,
na kafini kwa njia moja nyingi tukiangalia ndani yetu,
we can do nothing apart from God.
Hakuna kitu chochote chema ambacho tunaweza tenda ila kupitia kwa Mwenyezi Mungu peke yake.
Who here can command their lungs to breathe the air that God provides?
Nani kati yetu anaweza amrisha nafasi ya mapafu kuweza kupumua?
And when God decides that your lungs will stop breathing and your heart will stop beating, who can stop it?
Je, Mungu akiweza kuamua kwamba mapafu yako hata haitaendelea kupumua, roho yako haitaendelea kudunda, nani anaweza zuia?
There's nothing that we can do apart from God.
Kumbuka kwamba yote inatendeka ndani ya Mwenyezi Mungu.
Paul, at least in some sense, understands this. He knows he is dependent upon God and he bows before him.
Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine mtume Paul anatuambia kwamba amegundua hakuna lolote anaweza tenda ila kupitia kwa Mwenyezi Mungu peke yake, ndio maana ananyenyekea.
Another observation about this prayer.
Tazamo nyingine ambayo nimeona.
The prayer addresses God as the Father of the Lord Jesus Christ.
Hiyo ombi inatuelekeza kwamba Mungu Baba ni mtoto, ni baba wa Mwenyezi Yesu Kristo mwokozi wetu.
The word was with God and the word was God. That is how John starts his gospel.
Katika injili ya Yohana tunaambiwa na Yohana ya kwamba hapo mwanzo neno lilikuwa na Mungu na neno lilikuwa Yesu alikuwa na Mungu.
And the word became flesh. John also tells us that.
Na neno likawa binadamu.
Of course, we know the word is Jesus Christ.
Na kwa kweli tunajua kwamba neno ni Yesu Kristo.
Jesus is fully divine, he is fully God, and Jesus is fully man.
Tunajua kwamba Yesu ni Mungu na kwa upande mwingine Yesu ni binadamu.
And at the incarnation, that is the coming of Christ into the world.
Na wakati Mungu alifanyika binadamu, wakati Yesu alikuja kati yetu,
the word Jesus Christ became flesh.
Neno ambaye ni Yesu Kristo lilifanyika binadamu.
And yet at the same time, this fact did not change the divinity of Christ.
Lakini hiyo hali haiwezi kubadilisha uungu wa mwenye wa Yesu Kristo.
Jesus is fully divine and he has always been fully divine.
Kumbuka kwamba Yesu amekuwa mtakatifu na amekamilika katika utakatifu wake.
And Jesus became flesh.
Na kwa upande mwingine akafanyika binadamu.
Fully man.
Ambaye ni binadamu ambaye amekamilika.
And yet this in no way changed his divinity.
Lakini kwa njia moja ikabadilisha utakatifu wake.
Now I understand we're treading on things which are very difficult to understand.
Na unajua kwamba sasa hivi nimeelekeza kwa mambo ambayo yanatukanganya akili.
But whether or not we understand these things, we recognize this is what the scriptures teach, so at least we accept that it is the truth.
Lakini kwa njia moja ama nyingine, hata kama somo hili linatatanisha, ni kwamba maandiko yamesema hivyo na lazima tuamini.
Jesus came into the world human.
Yesu alikuja kati yetu katika nafasi ya utu.
In order to reveal God divinity.
Na kusudi kuu ilikuwa ni kwa sababu aweze kufunua utakatifu wa Mwenyezi Mungu.
Jesus came to show us what God is like.
Yeye alikuja kutueleza Mungu yuko vipi.
And Jesus shows us that God is very near.
Na anatuambia ya kwamba Mungu yuko karibu nasi.
God is not some far off distant spirit who has created things but does not really pay attention to what is going on in his creation.
Mungu sio yule kiumbe ambaye ametumba sisi na amekaa mbali nasi, lakini Mungu yuko pamoja nasi kila wakati.
God does not have the mind of a man that he can only keep up with a little bit here and there.
Mungu sio kama binadamu ambaye mawazo na fikra yake ni ya binadamu ya kwamba huwa anafuatilia maneno fulani katika wakati fulani.
God is all powerful, God is all knowing, God is everywhere.
Mungu ni mwenye uweza, Mungu anajua yote, Mungu yuko kila mahali.
And apart from the incarnation of Jesus Christ, we would know very little about God.
Na kama hakunge binadamu, Mungu hangefanyika binadamu, hakuna njia neno la Mwenyezi Mungu lingefunuliwa kwetu sisi.
But one thing Jesus shows us is that God is very near.
Lakini Yesu anadhihirisha kwamba Mungu yuko karibu nasi.
And God is very concerned with his creation.
Mungu ana haja sana na kujua hali ya viumbe vyake.
God so loved the world.
Mungu aliupenda sana ulimwengu.
That he gave his only begotten son.
Ili aliweza kutupatia mwanao wa pekee.
That whosoever believes in him should not perish but have eternal life.
Ili kwa yeyote ambaye anamwamini yeye awe na uzima asiangamie.
God is not some far off deity that we can say doesn't really pay attention to us.
Mungu sio nafsi ambaye imekaa mbali nasi haina haja nasi.
Rather, what God has revealed to us in Christ Jesus is he is very near to us.
Ya kwamba Mungu amejidhihirisha kupitia kwa Yesu Kristo kwamba yeye yuko kati yetu.
And he is very concerned about us.
Na anajali hali yetu.
And Paul in his prayer prayed to God the Father of the Lord Jesus Christ.
Na tunaona kwamba mtume Paulo katika ombi yake aliweza kumwomba Baba Mwenyezi Mungu, Baba aliye wa Yesu Kristo.
And Paul prayed knowing that in Christ God would hear his prayer.
Na yeye aliweza kuomba, mtume Paulo aliweza kuomba akifahamu kwamba ndani ya Yesu Kristo Mungu angesikia maombi yake.
And that God would answer.
Na Mungu angeitikia wito na kumjibu maombi yake.
Another observation, not only is God the Father of the Lord Jesus Christ.
Ya kwamba sio Mungu sio baba wa Yesu Kristo peke yake.
But he is the father of the whole family of God.
Lakini yeye ni mzazi ama baba wa kanisa lake.
What a wonderful truth.
Hii ni mambo ya ajabu ya kweli.
God does not accept slaves.
Mungu hakubali wale ambao ni watumwa.
You know, God has not created us to be his slaves.
Kumbuka kwamba Mungu hakutuumba sisi kuwa watumwa wake.
But rather believers are adopted into the family of God.
Yaani tunaambiwa na maandiko kwamba waumini wanapata kibali, wanahalalishwa na kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu.
We read of this great truth in Galatians and John and elsewhere in the New Testament.
Haya ni mambo ya kweli ambayo nasoma katika kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Waefeso.
And so in verse 14 and in verse 15 of our passage,
katika aya 14 na 15,
Paul talks about this prayer that he has.
Na naona kwamba mtume Paulo anazungumzia ombi ambayo yuko nayo.
And starting in verse 16 he begins to make his requests.
Na kuanzia aya ya 16 anaanza kutoa dua zake.
And so the first request that we see, it is in verse 16.
Kwa hivyo dua ya kwanza iko katika aya ya 16.
Paul requests for strength.
Yeye anaomba uweza.
Paul prays to God that the believers in the church in Ephesus would be strengthened.
Yeye anaomba Mwenyezi Mungu ya kwamba waumini katika kanisa ya Waefeso waweze kupata nguvu na uweza.
He desired that God, according to his will, would strengthen the church in Ephesus with the power of God's spirit in the inner man. That is what he says.
Tamanio yake ilikuwa kwamba Mungu awezeshe wa Kristo wote katika kanisa ya Efeso kupitia kazi ya Roho Mtakatifu wapate nguvu katika utu wa ndani.
So Paul is praying for the presence and the power of God in the lives of believers.
Na tunaona kwamba mtume Paulo anaomba kwamba uweza na nguvu katika waumini itendeke kupitia kwa Mwenyezi Mungu.
The believer needs to be strengthened with power in the inner man.
Ya kwamba yule ambaye ni muumini aweze kupata uweza na nguvu katika utu wa ndani.
That is in the deepest part of his being.
Katika nafasi ama nafsi ya sehemu ya ndani ya utu wake.
In his soul and in his heart, that is where man needs to be strengthened by the power of God.
Tunaposema uwepo na nguvu za Mwenyezi Mungu ndani yake ni katika utu wa ndani, katika moyo wake na roho yake.
Why is that needed?
Kwa nini tunasema katika utu wa ndani wake inahitajika?
Well, first, because it's the only way one can overcome the weakness of the flesh.
Kwa sababu kwa njia moja nyingine ni kwamba hiyo ndio hali ambayo unaweza pambana ama kungangana na nafasi ya mwili.
It is the only way that we can have victory, we can have we can conquer temptation and sin.
Kwa sababu hiyo ndio njia moja tunaweza shinda nafasi ya kupata majaribio na mahangaiko katika maisha yetu.
It is the only way that we can have victory over selfishness and worldliness.
Hiyo ndio njia moja tunaweza epukana na uchoyo na mambo ya kupenda mambo ya ulimwengu.
Only if God does it in us according to his power, according to his will.
Ni kwa sababu ya uwepo na uwezo wa Mungu ndani yetu kulingana na kusudi na nia yake.
Otherwise we have no hope.
Kwa sababu bila hayo hatuna tumaini.
Of having victory over sin and over our selfishness and over our worldliness.
Kuweza kuwa na ushindi juu ya hali yetu ya kutenda dhambi na mambo ya ulimwengu.
We also need this because it is the only way that the believer can ever lay hold of the blessings of God.
Kwa sababu kwa njia moja nyingine tunahitaji hali hii, kwa sababu hiyo ndio njia pekee unaweza pokea baraka na utajiri wa fadhili za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wake.
It is only by God's presence and God strengthening us that we can fulfill God's eternal purpose in our lives.
Kwa njia ya uwepo wake na uweza wake katika maisha yake ndio tunaweza timiza ahadi zake kwa kufuata njia zake kupitia kwake na kazi yake.
The believer must be strengthened by God.
Ni lazima upate uweza kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
With his power.
Kwa nguvu zake.
In order to overcome the flesh and walk in the spirit.
Ili kuweza kushinda mwili na kutembea katika nafasi ya kiroho.
Apart from a work of God, we cannot do it.
Kando na kazi ya Mwenyezi Mungu, sisi hatuwezi shinda.
Apart from a work of God, we will not do it.
Kwa sababu kando na Mwenyezi Mungu hatuwezi tenda.
We will not live life pleasing to God unless it is God who does the work in us.
Kama chemichemi haitoki kwa Mwenyezi Mungu, hatuwezi ishi maisha ambayo inaweza mpendeza Mwenyezi Mungu.
Without God strengthening us with his power, we will never walk with him.
Bila nguvu za Mungu kutupatia uweza, hatuwezi tembea pamoja naye.
We will never obey him.
Hatuwezi kufahamu haja ya kumtii yeye.
And thus we will never please him.
Na kwa hivyo hatutampendeza kwa njia moja au nyingine.
We cannot do any of this in our own power. We need the power of God to do this.
Mtume Paulo anatuambia kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi lolote, lakini kwa Mwenyezi Mungu tunatenda.
And according to God's grace and his salvation in Christ Jesus.
Na kutegemea wokovu na neema ya Mwenyezi Mungu ndani ya Yesu Kristo.
He will strengthen us. He will give us power.
Anaweza tupatia uweza, anaweza tupatia nguvu.
Not power that we can use selfishly in order to satisfy the desires of our flesh.
Sio nguvu ambazo tutatumia ili kufurahisha tamanio za mili zetu.
But rather, Paul is talking about God's power to fulfill the purposes of God.
Lakini anatuambia ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ndani yetu ili kutimiza yote ambaye tunastahili kutimiza.
That is why God gives us power.
Ndio maana Mungu anatupatia nguvu.
To fulfill his purposes.
Ili tuweze kutimiza kusudi na nia zake.
And not to give you a new car.
Sio maana tuwe na gari mpya ama maisha mazuri.
Not to pay your school fees.
Ili kutuwezesha kulipa karo zetu.
Not so that you were sick but you will be healed.
Sio kwamba kwa sababu ulikuwa mgonjwa sasa umepata uponyaji.
But rather the power of God is given in order to fulfill the purposes of God.
Lakini Mungu hutupatia uweza na nguvu zake ili tuishi kulingana na kusudi na nia yake.
Acts chapter 1 verse 8.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8.
It says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth.
Lakini mtapokea nguvu mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
Jesus says you will receive power.
Yesu ananena akisema kwamba watapokea nguvu.
When the Holy Spirit has come upon you.
Wakati Roho Mtakatifu atakuja kati yenu.
Power to what?
Je, nguvu za kufanya nini?
Power to heal?
Je, nguvu za uponyaji?
Is that what it says in the text?
Inasema hivyo katika maandiko?
Power to become very wealthy?
Ama nguvu za kufanya uwe tajiri sana?
Is that what it says here in the text?
Je, maandiko inasema hivyo?
Power to what?
Je, ni nguvu za nini?
Power to be my witnesses.
Anakupatia nguvu ili uwe shahidi wake.
Power to declare who Jesus Christ is and what Jesus Christ has done in the cross and in his resurrection, reconciling sinners to God.
Ni uwezo wa kuweza kugundua Yesu ni nani na kazi ya Yesu kati yetu ni nini, alifanya nini msalabani na alifufuka kwa ajili ya nini.
Do not be swept away by the excitement of prosperity gospel preachers promising you the things of the world.
Usiye mtu ambaye unafurahisha na unapendezwa na injili ya ufanisi ambayo inafanya unapenda mambo ya ulimwengu, unapotozwa na mambo ya Mungu.
It is a false gospel.
Kumbuka kwamba ni injili ya bandia.
Jesus says do not love the world.
Yesu amesema kwamba tusipende ulimwengu.
Jesus says the treasures of the world will rust and moth will destroy.
Na Yesu anatuambia kwamba hazina ya ulimwengu itashika kutu na itaoza.
But rather we should focus on the treasures which we have in heaven in Christ Jesus.
Lakini anatuambia kwamba tutazamie ama tuangazie hazina iliyo mbinguni ambaye ni Yesu Kristo.
That is Paul's first request.
Na hiyo ni ombi la kwanza la yule mtume Paulo.
His second request we see in verse 17 also, request for the indwelling presence of Jesus Christ.
Na ombi la pili ni kwamba anaomba kwamba Yesu aweze kukaa katika utu wa ndani wetu sisi.
He's asking that Christ would dwell, that is to rule and reign.
Na anaomba kwamba Yesu aweze kuishi ndani yetu na kututawala ndani yetu.
In the hearts of believers.
Mioyoni mwa wale wote ambao wanamwamini.
This is important for us to understand.
Hili ni jambo la maana sisi kufahamu.
Many miss the concept which is here.
Wengi wetu tunakosa kufahamu yale ambayo yameandikwa katika aya hii.
Because what they wrongly think is they have an okay life. They're not so bad off.
Ya kwamba wengine tunasema kwamba maisha yetu sio mabaya na sio mazuri, yako tu sawa.
They wrongly think they're not such a terrible person.
Ya kwamba sisi tunaona kwamba sisi sio wabaya na sisi sio wazuri. Sisi ni watu ambao tunapendeza.
And so they don't really need Jesus as a savior. That is what they think. They don't need any savior.
Na kwa hivyo vile unatazama maisha yako, unajihesabu kwa mwenye haki, unaona kwamba hauhitaji Yesu katika maisha yako.
But rather Jesus is just something that we add to our life in order to make our life even better.
Ya kwamba unamchukua Yesu kama kitu chochote kingine ambacho ukiongeza katika maisha yako kinaweza boresha maisha yako.
That is what they think. They think, okay, this is my life, it belongs to me, I will do what I want.
Ya unaweza sema kwamba uhai ni wangu na mimi naweza ishi vile ambavyo mimi mwenyewe nataka.
But now if I just come to church every now and again and I add to my life Jesus.
Na pengine nitakuwa naenda kanisani wakati nataka kwenda kanisani ili niongeze maarifa ambayo natoka kwa Yesu.
Well now my life will be even better. I get to do what I want, but also I get some bonus because of Jesus.
Na nitaendelea kuishi maisha vile ambavyo mimi nataka na zaidi pia nitaongezea yale ambayo napata kwa Yesu.
That is what a lot of people think. Maybe they would never think those actual thoughts or put that into words, but the way they live their life shows that they believe that is how it works.
Hiyo ndio hali mawazo na fikra ambao wengi wetu tuko nayo kwamba tunaweza ishi maisha yetu ya kawaida, mtu azituulize maswali na tuongezee mambo ya Yesu Kristo ili tupatie faida nyingine, kwa sababu katika nafasi ya matendo na vile ambavyo tunaishi inadhihirisha wazi.
But they are not understanding what this word dwell means.
Lakini wengi wetu hatuwafahamu hili neno ambalo nasema kwamba tunafanya Yesu ana, makao ya Yesu inakuwa ndani yetu.
When Paul requests the indwelling presence of the Lord Jesus Christ in believers.
Wakati Yesu ama mtume Paulo anamwambia Yesu anamomba Yesu ya kwamba uwepo wake uwe ndani yetu.
What he's talking about is that Jesus Christ would take up residence in the life of the believer.
Yeye anamaanisha kwamba Yesu Kristo aweze kufanya wewe uwe makao yake.
That Jesus would enter and be at home in us.
Ya kwamba Yesu angeingia ndani ya utu wako na aweze kuwa katika nafasi ya utulivu na wewe.
When God gives us a new heart.
Wakati Mungu anakupa moyo mpya.
Like we read in Ezekiel 36, God takes our heart of stone and he gives us a heart of flesh.
Wakati bila mbabe imeandikwa katika kitabu cha Ezekiel sura ya 36 ya kwamba anaondoa moyo wa mawe anatupatia moyo wa nyama.
When God gives us that new heart.
Wakati tunapokea ile mioyo ambayo katika nafasi hii ya upya.
It is then that we are able to repent and believe the gospel.
Kupitia hiyo uweza ndio naweza kutubu na kuamini injili.
And it is then that Jesus Christ enters our life forever.
Ndio maana Yesu Kristo anaingia ndani yetu na anakaa kule milele na milele.
So what is Paul requesting here?
Ye, na mtume Paulo anaomba nini kwa Mwenyezi Mungu?
That Christ would be at home and live in believers.
Ya kwamba Yesu afanye kwako kuwe makao kwake katika utu wako wa ndani.
He puts it this way in Galatians chapter 2 verse 20.
Anasema hivi katika kitabu cha Galatia sura 2 aya 20.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
It is Christ living in us that causes us to follow him.
Ni Yesu kufanya sisi kuwa makao yake ndio tunafanya sisi tunamfuata yeye.
John chapter 14 verse 20.
Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 13.
Jesus says, in that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. John 14 verse 20. Chapter 14 verse 20.
Injili ya Yohana sura ya 14 aya 20. Siku ile ninyi mtaitambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu.
Christ in us.
Yesu ndani yetu.
Christ living and ruling and reigning in us. That is what Paul is requesting.
Yesu atafanya sisi kuwa makao yake akitutawala na ameshikilia ushukani wa maisha yetu.
The third thing which Paul requests also in verse 17.
Jambo la tatu ambalo ama dua la tatu ambalo mtume Paulo anamuomba Mungu.
Love, he requests love.
Anaomba Mungu atupatie pendo ama upendo.
Says, and that you being rooted and grounded in love.
Anatuambia kwamba Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo.
Galatians chapter 5 verse 14.
Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14.
Paul puts it this way, for the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself.
Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako.
So the law of God is summarized in that one statement, you will love your neighbor as yourself. Love.
Torati ya Mwenyezi Mungu, sharia ya Mwenyezi Mungu imefupishwa katika ile sentensi moja, inasema kwamba mpende jirani yako vile ambavyo unapenda nafsi yako.
Christians are to love.
Ya kwamba kama wewe ni Mkristo unastahili kupenda.
They're not to be selfish, only worried about themselves, using others for their own selfish gain, using God for their own selfish gain.
usiwe mchoyo, usiwe ukifikia kuwa katika nafasi ya ubinafsi, usiwe ukitumia neno la Mwenyezi Mungu kujitajirisha ama kujitakia mwenyewe.
But rather we are to love God and we are to love others, and Christians indwelt by the Lord Jesus Christ will do that.
Ni lazima tupendane na kisha pia tumpende Mwenyezi Mungu, na kwa kama kweli wewe ni Mkristo ambaye umekamilika, lazima utende ile hali.
Christians are to love, and with Christ in us we do in fact love.
Yesu akiwa ndani yetu, akifanya sisi kuwa makao yake, tutajua kupenda na tutajua jinsi ya kuishi katika upendo.
By his grace we are given new hearts that love God and love others.
Kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu tunajifunza kumpenda Mwenyezi Mungu na wengine.
Now Paul makes a fourth request in verse 18.
Na Mungu Yesu mtume Paulo anatoa dua ya nne katika sura ya 18.
There he asks for understanding.
Na anaomba Mungu aweze kumpatia fahamu.
That is a full understanding of God's spiritual truths.
Ya kwamba aweze kufahamu kikamilifu mambo ya kiroho ya Mwenyezi Mungu.
It is vital that the believer understand God's eternal plan.
Ya kwamba ni muhimu kwa yule ambaye ni muumini ama Mkristo kujua mpango kikamilifu wa milele wa Mwenyezi Mungu.
It is vital that the believer understand God's glorious salvation.
Ni kwamba ni jambo la muhimu Mkristo kuelewa mpango wa Mwenyezi Mungu katika wokovu na utukufu.
This is all that Paul has been talking about in the first three chapters of this letter to the church at Ephesus.
Haya ni maneno ambayo mtume Paulo amenena katika milango mitatu ya kitabu cha Efeso.
And that is the great blessings of God.
Na hiyo ni baraka kuu ya Yesu ya Mwenyezi Mungu.
That is the knowledge and the power of God.
Hayo ni maarifa na nguvu za Mwenyezi Mungu.
That is the mercy and the grace of God.
Hizo ndio neema na fadhili zake Mwenyezi Mungu.
That is the reconciliation and peace which was worked out, wrought by Jesus Christ.
Hayo ni maridhiano na nguvu ambayo ilitendeka ndani ya Yesu Kristo.
And God has done so much for the believer.
Na Mungu ametendea wale ambao ni waumini mambo mengi.
That we cannot measure it.
Na hatuwezi kupima.
And we need help. We need God's help in order to understand the truth, the reality of what God has done.
Tunahitaji Mwenyezi Mungu kutusaidia tuweze kufahamu na kujua ukweli jinsi Mungu ametusaidia sisi.
And therefore we must ask God to increase our understanding. We won't understand in our own power.
Ndio maana mtume Paulo anaomba ya kwamba tuweze kuongezewa fahamu, tujue yale ambayo Mungu ametutendea katika maisha yetu.
James chapter 1 verse 5.
Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ya 5.
Says if any of you lack wisdom, let him ask God who gives generously without reproach, and it will be given.
Ya kwamba anatuambia kwamba yote ambaye amekosa hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, amlilie Mwenyezi Mungu na Mungu atampatia kwa wingi.
And the more that the believer understands the breadth and length and height and depth, like Paul writes.
Na vile ambavyo amesema kwamba yule ambaye ni muumini anamwamini Mwenyezi Mungu katika nafasi ya upana, urefu, kimo na kina, atajua zaidi.
As we understand more and more of that which God has done for us and for the church.
Na tunapozidi kujua na kufahamu yale Mungu ametendea sisi na kanisa.
The more that we will surrender our hearts and our lives to the Lord Jesus Christ.
Zaidi na zaidi tutazidi kujisalimisha katika maisha yetu katika nafasi ya kunyenyekea mbele ya Yesu Kristo.
And we will serve him more and more with thankful hearts.
Na tutazidi kumtumikia na roho iliyo safi na kumshukuru.
There's a fifth request that Paul makes in this prayer.
Kuna dua la tano ambaye mtume Paulo anaelekeza kwa Mungu.
And that's in verse 19.
Ambaye inapatikana katika aya 19.
And it's the title of our message this morning.
Na hiyo ndio mada ama kichwa cha fungu la leo.
And that is to know the love of Christ.
Na kuweza kufahamu upendo wa Kristo.
The love of Christ which surpasses knowledge. That's what Paul says.
Ya kwamba upendo la Mwenyezi ya Kristo ambao linazidi fahamu.
It is not possible.
Haiwezekani kwa mtazamo wa binadamu.
For us to understand and to experience the full measure of the love of Christ.
Hakuna kati ya wale binadamu tunaweza kufahamu ukuu wa upendo ambao unatokana na Yesu Kristo.
But it is the joy of the believer.
Lakini ni furaha kwa yule ambaye anaamini.
For God to grant us more and more understanding into the love of Jesus Christ.
Katika nafasi ya Mungu kutupokeza ile ufahamu ya juu ya upendo wa Yesu Kristo zaidi na zaidi.
And God will give that understanding if we ask.
Na Mungu ametuahidi ya kwamba yoyote ambaye ananiomba atampatia hiyo fahamu.
You have not because you ask not.
Hakuna kati yetu ambaye ameomba ameomba ndio maana hatuna.
Romans chapter 5 verse 8 to 10.
Warumi sura
Romans 5 verse 8 through 10.
Warumi sura ya 5 mstari wa 8 hadi 10.
But God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life.
Warumi sura ya 5 aya ya 8 hadi 10. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi, basi zaidi sana tukiishi kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake wa pekee, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake.
By God's grace,
kwa neema ya Mwenyezi Mungu,
he will help us to understand,
atakuwa msaada kwetu tuweze kufahamu,
and to experience more and more,
na kukua na maarifa na ujuzi zaidi juu yake,
the love of Christ that we read about in the Word of God.
Kuhusu pendo la Yesu Kristo ambayo tunasoma katika maandiko.
2 Corinthians chapter 5.
Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5.
Verse 14 through 15.
Aya 14 na 15.
For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf.
2 Corinthians.
2 Corinthians, chapter 5, 14 through 15.
Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumiwa hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kweli kwa ajili yetu.
And 1 John chapter 3 verse 16.
Waraka wa kwanza wa Yohana.
1 John 3:16.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16.
We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren.
Katika hili tumelifahamu kupendo, kwa kuwa aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu zetu.
And we could probably spend the next hour if we desire just going through the verses that speak of the love of the Lord Jesus Christ.
Na tungezidi kuendelea katika aya tofauti ambayo inazungumzia juu ya pendo ya Kristo.
And Paul, in his prayer, he is requesting that God would help us to know that love.
Na tunaona kwamba mtume ameweza muomba Mungu aweze kupata ile fahamu kuhusu pendo la Kristo.
That love of Christ.
Pendo la Kristo.
That caused him to lay down his life for the sake of his elect.
Ambaye aliweza kusababisha yeye kutoa uhai wake kwa sababu ya wote ambao ni wake.
And 3 days later he took his life back up.
Na baada ya siku tatu akaweza kufufuka.
And 40 days later ascended into heaven.
Na baada ya siku 40 akapaa akielekea kule mbinguni.
Where he continues to rule and reign through the hearts of his believers even today.
Na kule mbinguni anazidi kutawala na kuongoza kupitia kwa wale ambao ni waumini.
The believer, we need God's help.
Sisi ambao ni waumini tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu.
We need his power in order to understand this love that Christ has for us.
Tunahitaji uweza na nguvu zake ili tuweze kufahamu ile upendo ambao Kristo ako nayo juu yetu sisi.
And God is faithful to bless us more and more with that understanding.
Na Mungu ni mwaminifu atazidi kutubariki sisi na hiyo hali.
There's another request, a sixth request that Paul makes.
Kuna ombi nyingine ambayo mtume Paulo anazidi kumwambia Mwenyezi Mungu.
In verse 19,
katika aya ya 19,
that you may be filled up to all the fullness of God.
Ya kwamba uzidi kujazwa na wingi wa Mwenyezi Mungu.
The believer is indwelled with the very presence of God.
Yule ambaye ni muumini makao yake ni nafasi na uwepo wa Mwenyezi Mungu.
And when Jesus promised to send the Holy Spirit to believers.
Wakati Yesu aliahidi kwamba atatuma Roho Mtakatifu kwa wote ambao wanamwamini.
He promised that the Trinitarian God would take up residence in his children.
Na aliweza kuahidi kwamba yule Mungu ambaye katika utatu utakatifu atafanya yule ambaye ni muumini makao katika nafasi ya Mwenyezi Mungu.
John 14:16.
Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16.
14:16. Yes. I will ask the Father and he will give you another helper that he may be with you forever.
Nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele.
And then verse 23.
Aya 23 katika Injili ya Yohana sura ya 14.
Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our abode with him."
Yesu akajibu akamwambia, "Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake."
God saves us.
Mungu anatuokoa.
And God sanctifies us.
Mungu anatutakasa.
And God preserves us until the day of judgment.
Na Mungu anatuhifadhi hadi siku ya hukumu.
Salvation is all the work of God.
Kumbuka kwamba wokovu ni kazi ya Mwenyezi Mungu.
I don't know about you, but I am relieved that my salvation in no way depends on me.
Mimi sijui juu yako, lakini kulingana na mimi nafahamu na kujua kwamba wokovu wangu unatokana na Mwenyezi Mungu, sio mimi mwenyewe.
I am a failure.
Mimi mwenyewe ni mtu ambaye nimepungukiwa na utukufu.
I am weak.
Mimi ni mnyonge.
I have no power of myself to save myself.
Mimi sina uwezo ama nguvu wa kujiokoa.
And so if God does not save me, I surely will not be saved.
Kwa hivyo kama Mungu hawezi niokoa mimi, najua kwamba nitaangamia.
And so I am thankful that it is God who saves, it is God who sanctifies, it is God who preserves.
Ndio maana namshukuru na kufurahia kwamba Mungu ndiye anaweza kuokoa, Mungu ambaye anaweza nitakasa mimi na Mungu ndiye ananihifadhi mimi.
All those who belong to him by faith.
Kwa wote ambaye Mungu anamiliki kupitia kwa imani.
And even that faith is not our own work, rather it is the gift of God.
Hata imani sio kazi yetu, ni kipaji ambacho kinatoka kwa Mwenyezi Mungu.
Romans chapter 13 verse 14.
Warumi sura ya 10 na
14, chapter 13 verse 14.
Warumi sura ya 13 aya 14.
But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lusts.
Verse 14. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristu wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake.
Put on the Lord Jesus Christ, make no provision.
Mvaeni Yesu Kristu usipate sababu nyingine yoyote.
For the flesh with regard to its lusts.
Na msishangilie mwili na tamaa zake.
The exact opposite of what the prosperity gospel preachers tell us to do, isn't it?
Ni kinyume na ile hali ya wahubiri wa injili ya ufanisi vile ambavyo wanatuambia tutende.
They tell us that the Lord Jesus died so that the lusts of our flesh would be fulfilled.
Ya kwamba wanatuambia kwamba Yesu aliweza kufa ili tamaa zetu za kimwili ziweze kutimizwa.
God in his word says, put on the Lord Jesus and make no provision for the lusts of the flesh.
Yesu anatuambia, Mungu anatuambia katika neno lake kwamba tumvae Yesu Kristo na tusipatie sehemu yote ya kushangilia mwili.
Galatians chapter 5 verse 16.
Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 sura mstari wa 16.
But I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh.
Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazamii kamwe tamaa za mwili.
You see, if you're a believer, you have a choice.
Kama wewe ni muumini una uamuzi.
Will you continue walking by the desires of your flesh?
Je, utaendelea kuishi katika maisha ya ulimwengu huu?
Will you keep seeking in the things that you say and do and think? Will you keep seeking to fulfill the wicked desires of your flesh?
Je, utaendelea kuishi katika nafasi ya kutafuta na kutimiza mambo ambayo yamejaa uovu katika ulimwengu huu?
And the selfish desires of your flesh.
Na hali ya uchoyo na tamaa za ubinafsi ambazo zinapatikana katika miili yetu.
Or will you walk by the Spirit?
Je, ama utatembea katika nafasi ya kiroho?
Bowing down to God.
Ukiweza kunyenyekea na kusujudu mbele yake.
Asking God to help you, recognizing that you are totally dependent upon God.
Na ukigundua na kutambua kwamba wewe unamtegemea Mwenyezi Mungu.
Asking God to strengthen you, to give you the power day by day, hour by hour, minute by minute to walk in the Spirit and not in the flesh.
Kuweza kumlilia Mungu kila wakati, kila dakika, kila saa, aweze kuwa pamoja nawe, uwepo wako uwe pamoja nawe ili uweze kumpendeza yeye.
Asking God to help you to love him and to love others.
Mungu akuwezeshe umpende yeye na watu wengine wote.
Asking God to give you more and more understanding, insight into the love of the Lord Jesus Christ.
Mungu akuwezeshe akuongezee nguvu ya kuweza kufahamu utu wa ndani na juu ya maisha yako na wengine zaidi na zaidi.
Asking God to fill you up each and every minute of each and every day with the fullness of God.
Na Mungu azidi kukuongezea na kujaa ndani yango yako kulingana na wingi wa fadhili zake.
Because if you're not doing this,
na kwa sababu kama utendi hivyo,
if you're not praying regularly asking God for these things, you will continue to satisfy the desires of your flesh. You just will.
Kama wewe katika maisha yako mara kwa mara huendi mbele ya Mwenyezi Mungu na muombe akupatie msaada na nguvu uweze kupambana na hali ya ulimwengu, jua kwamba wewe utazidi kuwa mnyonge.
Because if you're not dependent upon the power of God to do this in your life, you yourself do not have the power to do it.
Ya kwamba kama huombi Mungu na utegemei nguvu za Mwenyezi Mungu kukuhifadhi wewe, jua kwamba wewe mwenyewe hauna nafasi kama hiyo katika maisha yako.
In the final two verses, 20 and 21.
Katika aya za mwisho mbili, 20 na 21.
It is here that Paul concludes this most important prayer.
Ndio maana hapa ndio yule mtume Paulo anatamatisha ombi lake la maana sana.
And he concludes with an encouragement.
Anamalizia kwa kutupatia moyo.
For us to pray and to trust God for the answer.
Anatuambia kwamba tumuombe Mungu, tumuamini Mungu kwa sababu Mungu atatujibu.
God is able to do that which we ask.
Kwa kwamba Mungu anaweza yote ambayo tunamuomba yeye.
Even far more abundantly. That is what Paul says.
Anatuambia katika maandiko kwamba atatujibu kwa njia ambayo ni kwa wingi kwa kulingana na fadhili zake.
What is, according to the will of God, the greatest request and the greatest answer that we can think of?
Je, kulingana na kusudi la Mwenyezi Mungu ni vipi ambavyo atakujibu kulingana na wewe ambaye ni katika nafasi ya ukuu sana?
Whatever that is, God is able to do far greater.
Kumbuka kwamba yale katika mawazo yako na fikira yako ni makuu mbele ya Mwenyezi Mungu, anatenda zaidi na zaidi.
God can raise up children from stones.
Kumbuka kwamba Mungu anaweza fanya mawe ikawa binadamu.
We read that in Luke chapter 3 verse 8.
Inapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 8.
God is able to fulfill promises which are impossible for men.
Mungu anaweza timiza ahadi ambayo kwa binadamu haiwezekani.
That's from Romans chapter 4 verse 21.
Inapatikana katika kitabu cha Warumi sura 4 mstari wa 21.
God is able to make grace abound.
Mungu anaweza fanya neema kwa fadhili zake kwa wingi, ama neema yake ikue kwa wingi.
2 Corinthians chapter 9 verse 8.
Kitabu cha waraka wa pili wa Korintho sura ya 9 mstari wa 8.
God is able to subdue all things.
Mungu anawezesha kunyamazisha vyote.
Philippians chapter 3 verse 21.
Kitabu cha Wafilipo sura ya 3 mstari wa 21.
God is able to guard our souls.
Mungu anaweza linda roho zetu.
2 Timothy chapter 1 verse 12.
Waraka wa pili wa Timotheo sura
2 Timothy 1:12.
Waraka wa pili wa Timotheo sura kwanza mstari wa 12.
God is able to save to the uttermost.
Mungu anaweza okoa katika hali yoyote.
Hebrews chapter 7 verse 25.
Kitabu cha Waebrania sura 7 mstari wa 25.
And God is able to keep us from falling.
Mungu anaweza kutuhifadhi katika nafasi ya kupungukiwa na utukufu.
Jude 24.
Kitabu cha Yuda sura 24 mstari wa 24.
And then let us read Matthew chapter 19 verse 26.
Tuende kusoma kitabu cha Mathayo sura 19 mstari wa 26.
It says, in looking at them, Jesus said to them,
wakati Yesu alipoangalia aliwaambia,
with people this is impossible,
kwa binadamu haiwezekani,
but with God all things are possible,
lakini kwa Mungu yote inawezekana.
And I want to close with this,
nataka kutamatisha na haya,
asking the question why.
Nikiuliza kwa nini.
Why does God answer prayer in doing all this for us?
Kwa nini Mungu anajibu maombi haya kwa kututendea haya yote?
Why does God do this?
Kwa nini Mungu anajibu maombi yetu?
Why does God allow us to come to prayer? Why to him with this prayer? Why does God answer this prayer that Paul has given us here?
Kwa nini Mungu anajibu ile ombi ambayo mtume Paulo ametupatia katika maandiko?
Paul answers that question.
Na tunaambiwa kwamba mtume Paulo anatujibu.
That God would be glorified in the church through Jesus Christ.
Ya kwamba Mungu atatukuzwa katika kanisa kupitia kwa Yesu Kristo.
For how long?
Kwa muda gani?
For a few years?
Kwa miaka michache?
For 100 years?
Ama karne moja?
For 1,000 years?
Ama elfu ya maelfu na maelfu?
Paul says no, throughout all ages without end.
Lakini anatuambia kizazi baada ya kizazi, anamaanisha kwamba milele na milele.
How I pray that God's grace, or through God's grace, that God would give you more and more understanding into these wonderful truths.
Ya kwamba kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu, naomba ya kwamba utajiri wa fadhili zake aweze kutuzidia katika maisha yetu.
There's enough wonder and awe and amazement just in this prayer that Paul prays. If we can just grasp everything that is going on here, there's enough. There's enough to fill us and to satisfy us and to motivate us to live for God for the rest of our lives.
Katika fungu ambayo tumesoma siku ya leo, ni kitu ambacho kinaweza kupatia moyo, kinaweza kutosheleza, kinaweza kujaza wewe na wingi wa fadhili zake, na iweze kukubadilisha na uweze kufahamu siri ambayo mtume Paulo anazidi kutuambia, vile Mungu amemfunulia kwetu sisi na yeye mwenyewe.
And yet God by his grace has given us far more than just these few verses. He's given us 66 books of his wonderful, amazing truth.
Na tunaona kwamba katika maandiko Mungu amezidi kutuonesha neema yake, kwa kwamba ametupatia vitabu 66 kando na zile aya 7 ambazo tumesoma siku ya leo.
So may it be that God by his grace would give us more and more awe of him.
Na tunaomba kwamba kupitia kwa Mwenyezi Mungu na neema yake angezidi kutuongezea maarifa, na tukue na hofu na hali ya kunyenyekea mbele yake.
At this time, it is time for us to partake in another blessing of God.
Ni wakati ambao umewadia ambao tunafaa kushiriki katika baraka nyingine ya Mwenyezi Mungu.
And that is the Lord's Supper.
Ambayo ni meza ya Bwana.